Chimakeke, Cheese and Brain, Nicki Mbishi, Kunta Official. Na vitu mbaya kwenye beats fanya mambo.
Safari komi wape bando jio na bonga tu. Yunkuro pokwa juu. Ukweli mpaji tu ni mola true. Kaza buti vuta toja juu. Storm na brew. On your max toka true. Wa rap uko vipi ji. Nimetoka enzi shenkwe kwa rap. Yo kipindi zi. Wanakuatak kama mwizi ji. Lap likuwa missing bi. Wanabonga na kiziwi. In fact Mrs. Kizi bish. Letter sign language zimata. Tumekili switch. Time traveler niko masa. Mara mbili bitch. Siezi ata mini kashanga. Bana mlini snitch. Misi juu mbona mlikata. Na you see this shit.
Ukaze vipi bro. Mavi hai kuji man. Unyamazishwa joo maji ndani mtungi den.
Bidi tuite DJ Afro. Tuwache one movie we. Spendi his overcourse. Nangwa shikaji stupid mzee.
Nazo mitazi nataka kuni. Ukishangaa basi brother utachizika. High off life kila saa zimenishika. Na hizo styles mendudani meridhika.
Oh yeah, forget
Chima keke,
yeah. Mino nukio.
Walete kati. Mada ipo serious kuli kwa takese mada. Toka magetoni ndiyo logo wekimbia.
Yonisha ishi sana maisha kihunja la kungatwa na kunguni. Kulala uvunguni ani vitanda mvya kubuni. Tunalala sakafuni mbavuni. Machizo wa kinondoni tunakoga bila sabuni. Na nisha chanja sana kuni. So yeah I'm back na siyanga li back. Niko strong kahome back na keep it real kama pack. And God got my back. Spendi magizo manizo. Ndanya game toka zama hizo. Wanna answer smoke weed. Mina watch a sniff shit. Shapelekwa kwa waganga waliganda. Himada ipo sila skuli kwa takese mada. Yangada nyo shamba na wachamba meni namba. Shagio za viwanja mara bongo mara sauzi paka landa nisho wanga. Washenzi mupo anda bado kwenu muna manga. Choza lo kidogo nvisho sanda wana sanda. Yosina rasta kipala ndiyo swaga. Nye wadananda siye makamanda. Yeah sniper kama bubbly swaga. Man down utani kuta downtown. Mjini hapa mission town. Yani vigeti Nicki Mbishi. Chima keke moto bila kibiliti. Soma kilomita ni wapya tuja pita. Tuna change gear speedy kali kupendukia. Toka magetoni ndiyo logo wekimbia. Biti tusha idhi biti. Yo kituristi expensive sh. Gademi t take it or leave it. GM out.
I'm done. Oh yeah vigeti
Chima keke,
yeah. Minu
walete kati. Mada ipo sila skuli kwa takese mada. Toka magetoni ndiyo logo wekimbia.
Eti mevurugu akili meruku wa masupa dupa. Na mademu wenu watoto F2 wanuka bupa. Hali kiwa tete mjuba unavunga unazuga kufa. Kuwa atapusha skuma tamsuba tafuta fusa. Amu tajikuta buza unapelekwa kwa mpalange umechuzwa. Jifunze usiwe loser bro jipange. Doji change ndoji bambe weni chawa njoni gande. No days off kamchange hata kama show ni Monday. Nipate kwenye runway street corner gunplay. Mikisa kanya donor for my family and my mom's sake. Watoto wale pancake na soma uni translate. Unichori kiboya mismamo. I got my plans great. Fans hate. Hizo drama zenu zaki kuwamne shima zaki bantu. Kazi zenu zote chafu. Na wajua nyema sileti kwenu ngombe katu. Eri nisiombe cha mtu nigonge atapombe chachu. Umaskini sio sifa. Spin hiyo picha. Unione na full screen nikiwa na queen kala tifa. King kama Simba Mufasa. So king kama Kiba kwenye seed na manija unanasa.
Oh yeah, forget
Chima keke,
yeah.
Mino nukio.
Walete kati. Mada ipo sila skuli kwa takese mada. Toka magetoni ndiyo logo wekimbia.
Oh yeah, forget
Chima keke,
yeah. Mino nukio.
Walete kati. Toka magetoni ndiyo logo wekimbia.